Minha faia, minha faia. Eu vou nessa mulher, yang sabuigu. Eu vou nessa mulher, yang sabuigu. Minha faia, minha faia. Eu vou nessa mulher, yang sabuigu. Eu vou nessa mulher, yang sabuigu. Ngikunika uthando lwami liyakwehlula. Ngikunika inhliziyo yami iyayephula. Ngento enjani-ke, chazwa yini ngawe. Ngento enjani-ke, chazwa yini kuwe. Sala kahle mngane bantu ngiyavaya. Ngeke ngikhone kuhlala nawe awulaleli. Ngiyavaya-ke, yobabona embili. Sala kahle mngane bantu nebangani bakho. Funa kushaywa ngomoya, ngafakushisa ngawe. Awunakuthula wena unekukhuluma. Yapakisha manje, tekse yingimele. Noma tikhalisa, angingenelani. Wena usemasweni mase ufuna ukungiphiza. Uyiphule kwenela, basayo yiphesha. The boy go for good and never come back. Lalela la, lalela la, ngithi ngiyafaya, ngiyafaya. You are one of some way, I'm sorry you. You are one of some way, I'm sorry you. Ngiyafaya, ngiyafaya. Ngiyobona samwe, angisabuyikuwe. Ngiyobona samwe, angisabuyikuwe.
Ngiyafaya, baby. Ngiyafaya, mbamba.
Fayilo motheni kubhek vele angiyubuya. Ngingahlala ngikhala njalo ngathi ngingumfana. I go go goodbye, I'm never coming back. Sala utisola, vele sengivayile. I start a new life and meet new people. Go to hell wena mfana kani unjena. Ngento enjani-ke, mase ngijena-ke. Siphila njani-ke, mase ngijena-ke. Ngconywa ngivaye-ke, ngengumele lobo. Sala kahle-ke, mine sengivayile. Hliziyo yami buhlungu, hliziyo yami ibhukile. Delo takho leto, mayu dati sola. Mine sengivayile, mine sengivayile.
Ngiyafaya, ngiyafaya. Yo babona samwe, yang sabuyikuwe. Yo babona samwe, yang sabuyikuwe. Ngiyafaya, ngiyafaya. Yo babona samwe, yang sabuyikuwe. Yo babona samwe, yang sabuyikuwe.